so soon. Kule wa 254. Messenger, drop it, Lego. Maisha mitandaoni tu ila watembele makwao. Wengi wao nyumba gari hata nguo siza kwao. Mastani sisi kweli, we watazame wao. Mabondio wa mitandao wacheki wachambuzi wao. Hunikatishi tama hata kupanga ama shoka. Nyumbani unogopwa sana bongo napendwa na choko. Upime nani sasa? Kwanza ratili unayo na kanyaga. Zaidi ya jama melipa poko. Utiaji, ufisadi, ubakaji, kansa, kachali player, promoter fakes, akichora saba, wewe kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga. Kama nalicheza zangu wale wakuda wataku yetu kitaku taku wajue zi namba chafu
unipigia simu eti ushabu kwenyu ni wapi ni lugha itapiga show ni mimi we vipi sipendi zushi ila mnazinguaga riziki za watu na bana kafimbo ndani ya haga. Ukiwa pika unatangaza kikishengi ya mchanga unanyamaza vila buni wewe mcheshi nyumbani wapiga mkevita kama rajeshi ni kama umekosa fair mdomo matope valia gumboots fisi na dili za peni mbili ati we mkali ninge invest lakini uko na mutu utiaji, ufisadi, ubakaji, kansa, kachali player, promoter fake, akichora saba, wewe
kanyaga. Kamo nalicheza zangu wale wakuda wataku yetu kitaku taku wajue zinamba chafu.
Leo ni leo kwa hii club tunakesha kama CNN.
Leo
ni leo tunauwa kinyama ka channel ya Discovery. Leo ni leo kwa hii club tunakesha kama CNN.
Leo
ni leo tunauwa kinyama ka channel ya Discovery.
Timba, timba, timba.
Haina noma, tie high boots, sneakers ama Sahara.
Timba, timba, timba.
Bracha hizo chibu hata kwa miguu chuma bado tunakanyaga.
Timba, timba, timba.
Haina noma, tie high boots, sneakers ama Sahara.
Timba, timba, timba.
Bracha hizo chibu hata kwa miguu chuma sisi tutakanyaga. Usikanyage chupa.